Akamaso kambute simanyi kagogwa Ebibatu biziwa simanyi rubia Kulangiti mbise simanyi raziwa Kaka kere kantunja kalinga kavako Nunguwa sente zinge vikora Tabayombala sente simanyi bubera Abataksi basobera batika kabindo Inda kongule yange naone bisoto
Obadde chakula mmotuka ng'oli mukulo Simanyi oli ketambo Okozera kulya ubingo lanza wisi Simanyi oli kemini Omwavu tata kukuzali mityayagala Nawe kati okula mmotoka Mukama yankuba omuggo Kyoyagala tahikiriza Nabe waffe bali nsunga Kubanga nago bajimusi Kubanga yalina sente Nensalawo okugenda ne gyoje Lababu yansiba maso Kalabika okubeera ne sente
Omudde bwakeddedde sawa zirinya Sanise matafaali simanyi nkoze ntya Gane basenjo nekuba yatonye Yego mwana w'omunaku anaalaba ebisooto Kansiyegere ngende ntafune rupiya Ebirungi birinnoonya nga nfunye rupiya
Ogenda tewali munnyo ndekera sente mmere tekuliko nva
Natuuse tulo
Ate sukaali w'abaana
Genda kutuuka
Kutuuka ali ebbanja
Zetonyingizanga mu ebyo nga ngenda okunoonya sente Awo naawe olina okusalawo amagezi gonna nze ngenze kutafuta rupiya
Obufumbo butaliko nte Singa kati njolekere waffe Omusajja gwe ndikandaza Singa nfuna nkola sente nimbula Kakyali ku luggya lwa taata Negombanga nnyo obufumbo bwa maama Kubanga baalina enteesa Teyafuna ku luba lwa taata Bambuliranga nga ngaana Alaba bwe negomba banjola Omusajja gwe ndikandaza Negomba kukanya makoje Talina koke takula sanja Tunasala chimpozi kakuba mpanga
Siza kukiriza Obo buchozi bwe nyini nyini Siza kukiriza Obo buchozi bwe nyini Nja kukutwala Nja kukutwala kumbaka Nja kukutwala
Wala 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 Musajja gwe kuina 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 Iha Banyango musajja nga marite meri Halo obukazi chibinyo Mbada simu kuteji boti Omusajja n'amukola ntyono Mwoga, lumanda amupi amaze mu nnimiro Amatoka agentika, buli kimu agentika Yalabi nkole ntyo omusajja ono Iii, musajja gwe Wabula kyendabye kangende nkulope wa chairman Ha, ye chairman namusangayo Naye kangende, nteko omusangayo Musajja gwe ajja kummendegera
Naye mukazi gwe namakulu olina akajanja Enduulu z'onkubira enkangu funkoze ki Z'okukubanja sente enzizi za musango Naye kankole ekikuba ntwale mu lumonde Amatafaali juzi nakuba lusango N'ekisambu kyo kirimbye mewajja kasooli Gw'omunyama gw'owujja ogw'obuliikakedde Ne bw'omira embuuli tobula kalamba Ono walagi gw'ompiika amasavu gaveewa Kaakati sikyabanja ntutte mu lumonde
Buliraana akukoze ki ateekweyombesa
Wangana makula ya nyombya Olwaero luno ndulabye siina katonda Obwo mukadde gwe nsanze yankubye kikweno Kenjawukanye naawe bwe ntyo ne mpirimbya Nsokedde wandikola bwe ntyo ne mmubuuza Olumudde wandikola nkuterye buwubi Ewabikwalira nsanze agenze mu kiwenda Ewamuwali mu kinene ebaddeyo akasanvu Oyangobeza amalusu mu nkunya akaluddu Talambirwa nsanze agenzewo obulenzi Ate mukoddomi kabiita omwenge tagufumbye Ow'ebukalasa ayombye embuno nayo esanyo Guno nindeko bajeti nafuna akasiimu Amatafaali g'emola gyefaaza yagaganye Guno agakuba ntamidde gonna ne gakyama Ye bino wabitegedde Wakali g'akasimoni kazadde akaweewo Ebamunaanika olubiri baagala abazimbi Katulindeko omutebi anajja ne lupiya Muzeeyi miliyo mpozi yasogodde Anti nengera nangu agenda n'obubooya Simanyi ba musoro ndabako omujasi sirika sirika kaneyo kikayinja Ifesi mukwate mukwate
Omusajja agenda
Sipana akulese Nawe nno nja kugoba ku mulimu Owaayo mukyala gwe Balalazeewa
Taliwo
Lwaki taliwo nga tumulabye nga dduka wano
Yagenda kukola
Alimba omusajja wuyo amuliddeyo nga tumulabira ddala
Omanyi mukyala Namakula
tugende wabula nyabo gamba balo wabakomye omweta abye wange avunani kumusango gwobubi abye rugonde wa namakula sekitari wandika omusango
yamugamba chairman nekirala atudusiza nyonyo ateko okusika okuvunani
Sajja wangono, ngate kakwe nalisimye Akalibi kama soku pima wali, dala kukura wansimbi Obali mune chejo chandiba, wate ya bulano musolo Kale ni musabanti ya platform, obaka kufuko mbulako Kakati devi gambo vya dini vya komane, bala mokusoma kusande Sani funde kuluko yesimbele, na yera babwe nkose
Bagenzi
Bagenzi
Mchara jenzi lukitenda vyeyo chesira wanga ngute kurubaya lwa timba Gava mchivara chamiri echa wali echa senga mararo kakamu Mzinu semi sinde ngute kukatego kemkwale Nezo kukikita na wetu kwesi matura ngute kukawuo kenswela Neunyizo mtezi wekwale ya tegamba Neswera okuja neswama Choke chivanja chambiri yochi azika Kamiyo nogora batakula Kunde kuchikoro chaka tuleche avala Nange kukukuma nempula Kana oro muka hankanze vye sitenda Ati muka voche salulimi Kereka katukuma uno tuo nyemba Ati vino vikango vya maluma
Sekoe katukuma
Toka suka mfa nawe katumulie kuchemisa neche kuro njama
Sijia mgereka
Au kasuke mfa, onkume mfa mkasikwe
Sijia mgereka
Sijia mgereka
Sijia mgereka
Mkwate mkwate defense uyo
Kwato msajia agenda
Hey defense, nja kukuba kumulimu Owai, mchala kwe
Oh msajia duka emisinde
Anawe tuwari
Chairman Ono mche kundi defense ona labika ino mpango no msajia wawano
Maji gai nama tunatandi sokuruwa na luwala Wabula mchala kwe balala zewa
Tariwa
Mwanda mugambe mwita agiwa nginiti mwule na uine butu Mwanda mugambe mwita agiwa Ngafuna ni mchango kukupa Iyo mgonza tuwele nechi kuchalo
Jamu gamba
Na makula jamu tugene
Chiyama lio kugenda tugena na yenko ya babi kuchalo Tugobo msa jono kuchalo Wata msebola nze mumbuli ya njino mangeza kana mkobako
Mchala, 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 mchala
Wanzi
Jampo jambe, jampo jambe, jampo jambe Oh, kukulukujuse kukulukujuse neso kato nefeko Woi jampo atamu nsiki mwako Nsika mwako nawe nyunga nawe ngayi ugo
Mwako
Mune ngude mshinyo kukulu nekuchuka Aha, au, aha Sika, nyona mkato Aha, aono, Why? Ese watete chuse Sikute mchivanja cha Mkulichi zawe lini Chinyaje tuwa simamu Mbuni Sikie tutumura Choko mkono koku yungo Rabie mwongo nyeza Nemume kabyo sangoli na yakasai Tuweko nebolo takatisicha kunyomba Onoruvale we wafe ya badatu chupia Ujijone wendo tensoro nakavayo Soro bebomu soro ngapo nyakagoga Aleti mba kwembuse ya bato mjasi Ataka teko kenkwale manjiga katonda Na babwendu mye mbuno neo nyaka kukwa Atene kwenye mkwale nswela nepirimbia Awabele virunji nebibibi bao Kurupanga yomu sezenta moja jikute Sindi zitule mafikaba mune kuchopa Kute karamo nimbala muje mkube bidongo Ujano sabe chizimba wala kwe mizanyo Katonda bawa mtu walo tosoka kuzanya Omuti mbiwe ipanda sabe zobo timbi No watu fesi echaya sabe zobo kumi Ya sabi olu kusatunda wa soroza Gawa mwelo webi nye watandi sokutunda Baba bachari kusara kutu kwa lusambu Kuhomu na naso utupa tunze umsambu Kumutunzi wenguli yezi la bidongo Choko mutunzi wenguli afunye mbidongo Tuja kubaja kempoza na pituji wayo Owe chidomole chidamba mje korusizi Ino bima zo kusara kakati kozitia No ufungo unkese ina wasizaji Wakamuli ingi zantayo nazayo musango Teali siso mkono na pole chitajia Mchala chema zo kula bafumbi karumonde Unanywela kama singeze mbidongo Kangine kube bidongo Osanga mwemuli upia Mchala chema zo kula bafumbi karumonde mchalo rabiotia
Unagenda babidi okukube bidongo
Hey, babano walisiwa Sigara mubana ngende kube bidongo
Mzema zala
Habana mbamba zala na ukoba zala
Mama wetariu
Mkwame za tode na kulu gezi wanumbaka siku mkuta Mkwame mbaga ngenda kumonja sentu Sakalu mbenga kukwe mubi Sigara mubana usingine kube bidongo Mangambia bidongo vili mwesele njini Mwenzo kwe kanganga kumiona sao namba Nao umeleko murunji, nao unobu tetei, eh? Sigara mubawa nange nekuwe bidongo, atachino chikuku utira. Kwa mawawa kawa no nesanga angabanda bango, waisi zabu bitu, nengo mauno mutichi mbe kwen shindi zange, nukanuli la maso, nilansango sige kongo genzi wako, enze kuwa bidongo.
Sigade sabe sala, weka angoli dana kagato, kwe wifuno gula siriki. Nange mkono butetei Temunenya kusaba sala Olaba ne muko mubi Bawe wagendo kupa Asigala sabe sala Nange kandela bana Ebinu njivipa mtuyo Kutia mangia, mtandi so kukoka Omzaja tali na kumbi, singa katisika kasoli Kandea zike kumbi, nange teme kurumonde
Nyama nagambio kume mchivanja change, nagambio kume mchivanja change Anagambio kume mchivanja change, toka nyinti pale chivanja chitunda Haa, banange, atoi kukachu Gamen tireta leta 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 leta
Mulirana nyera Nyera mulirana tutya tutya
Semo chia man Omukaza ndabutu Aniwide chivanja na yati mazo Nama nyiti baji Ba e chivanja chitunda Katolo nzazi magezi chi E chokola ula chinta vundi
Nobu piva itiride
E katua ula seruganda Afuna aniwa mugonza no musango kwa kumba rumondi katinyabu Na uwa teke letu ukusizo kuna mchivanyo chitali chicho Mwabako miyewo mugambe Mujie wange mwena Mwuliti Kale fetu genzi Semo jango kipendo
Ewa mo chechivuza, obango pima futi jangu tuenkane
Mwami kulika yojo vude
Urugendo lwari mwefini
Ati mchaka za banja
Wachiki wachima yebanja
Mwami nakutu mawiki
Singi zivewa, atoba nebonsulika tuwalika vamo
Sao muli mchomo
Muli chigambo, kozo bukunta mwensula kubuka na kamvira
Wanuande kanja ganoko mambo genzo kupaka sasente Edone wankubate sirinji zavula Tamura yomu tualo kasente Obo bulimba mwami
Mchara munange tosoka kuyomba Ebya sirinji binsobete nange kwe kukunga Ebidongo binsobete tupana kuyomba Abantu tufuna abanji sila bakavayo Tuwetuwa safari meeting zibawo Nebakumulira moroka wemaze utia Tuwetukolira moroka na turansi hoti Jenereta nebiuma vyo kabi wafako Tuwetukolira wakuru mbuto zezizimba Koyokera koko echo ula uoganywa Charo labio tia zobu Charo labio tia Zebidongo miso vete sila wakakwayo
Wajito vile kamu aminota mkuzimba
Habikora kodebio vyo na chechimu Nukuwele zengo kotote mulirubia Ilaba masita purane mbuto zizizimba
Naba waiga mbotoka tukira mwabo Gendobuke mbotoka
Atova naba taksinda vyo wakava Ilaba liba maike mbuto zizizimba Nebobo genze yomu makampuni amara Ilaba likuntike mbuto zizizimba Umutemo chigambo Zatali na kapito kakati mkozetia
Da kukwe kigali no
Yoyo gira tebija Minada kukwe shigali abatoro waliewa Na naye olabika nasanze gwotegese kuyomba ate bogeza nonsonza nja kubatula.
Toddayo nofunye ennyindo kulabye n'obusajja bwobbanga mwoyo kukumira abaana n'okusabiriza omunnyo bannange bakoze enviiri kusekukulu ndi bantyanze ogamba tolina sente osiba ku kyoto kya mbizi kati oli kukimu sente zaabula gamba nti ozitwala mu nguuli gamba nti wafunayo abakazi gy'osula b'opokera obuvumbo bwa sente oba wasalawo obwoti okununumya kambisibe gy'ozitwala bakufumbire.
Naye mukazi gw'olabika ojja kuba muyombi tonamala n'amwaka nayo mbuza emirembe bwe kiba kika kya muzimu nkuyise kiteega mu bwongo bwote muli yadde n'akatoola ng'oyagala ebirungi toyomba buyombi ate n'enkuba nkukuba etewuba bufumbo n'omuntu akusaba akubuza engaba ebirungi by'ompeeka siringi zimpeewa kuwali ojja ewange wano wasooka kugonda nga n'omukira gwa kuusa okusinga okugonda naye kati weenfudde okiraako omuteego bwe nanyiiga n'enkuvuma tompita omubi buno obwavu obwanjimba neva ku mulembe nali muntu wansimbi tondaba okukoka nali muntu wansimbi nga moroka ninanya nga n'abakazi benjagala layini mbasibya ne ku mulembe gwa beero nalina kasooto ne pulatufu omwezi o nalina musanvu bakyala bangaawo be nalina omuyeye mukyala mukulu ow'eka ye yali mukuuma kati ne bw'otikiza mbu ono bakugenda terawo eyo ne baasa omponyeza okuleekaana olaba nga obaomukulu oli eyali omukuumi naye gwalero obulerwa kyawunya kalinkwe abaana obweye ebibula nti atumye olabye tonkonako okubya suuti eziri ku mulembe
bakasi b'obuwaana manya temuli bbeeyi tugende gye nzaala nkulage be nagaana eyo
naye mukazi gw'oliko ekikyamu
tewatadeku
olaba ebweyesaawa nga aliko ekikoola weyolesezza obukazi wano wa kitaawo kiraba ogira oluteeteeyo olujjudde ebivunya owulidde bwe yeewanika mbwandaga abalenzi kiraba ekkomaniina awaka lya jjoko oba kaakati osazeewo okundaga balenzi gwenjogerera kaakati owunya musaayi oba kaakati osazeewo okundaga balenzi gwenjogerera kaakati owunya mudende nja kukukuba emiggo oyite ne kitaawo kankukuba egifissewo ginywegere ettaka
kankukuba emiggo olwalero omukazi gwe omusanyusa busanyusa ondaba omukazi nange kankulaga omusanyu
kyokka omusajja gwe tolaba okedde okuyombesa omuggo watonna ngala akatamiggo okunkuba sasula sukaali wa maama n'ekirala osasula esente zankuza olyoka otulugunye nkete n'okunangira abakazi abaano ba nange nja kulangira abange nange nalina abasajja bangi naye gwe kamulyankejje ndaba buli we mpita abasajja bampita tuyite babiri olabe bwe bampita
ayinza n'okugendera ddala
olwedda nebwoliawo nga waliwo abakuyitaayita wa sokojje jangolabe jangolabe jamukuteesemu katono
sijja
jangu naawe olabye bonyombeza nze siri muyombi naye naye wandabula gwolina obugambo bwobusungu bwobulinga akasajisaji dakiika bbiri zokka ng'omaze okutaama njagala otuule tuve mu kuyomba ogwo gubadde mukwano nyabo si kuyomba yadde nga nanyize n'enkuvumba nyoko kasita kufaananyiza maama wakuzaala ebyolugoye kamba kasenja kulugula eza siriiki zikyaganye kangule mivumba nalibadde engula ekiwagu kangule lumonde n'essigiri yakutte egendo okye kasooli
toneegayiridde
abakazi bakula ssebo bw'otolaga bugambwe takutya namwagonza esonga mulimba yansaba zisiriki.